coldplayjams.com.
Best music crew. Yo, beat ya,
Silo for a meso party phony. Ponto from Chingola. At big money, kuno wapu marapa. Kuri kamu shale imo na kapondo. Atande isoko one boko mando. Kalai lai kale watu chingola. Wachitafe wino watu vundula. Nombari netwala kukumbula. Kale wako manda wowe wapita. Wanyano mbali netwala kupipata. Matechi watatanga mori mboa. Ninsana dumu kondo we mboa. Nama fans wako mkamo ni mwa. Ukose fibi jama kofi no bimba. Sia tu no three kukutimba. Uke kusho utongole filimba wimba. Aka kweva tulinkala katimba. Hivya shijama kundi utatutimba. Kode eka eka yari fimba. Hivya shijama kofi lego mwape boxa. Telia shijabu kaya vela kufisa. Kremu ya nsho chetu walipisha. LSK walibundula. Nasumina echo wakutankisha. You know why I hate you motherfucker. Walikemo kuisuka isu kangechi tankita kwa saata. Walitumpa tukakumana na kutalenja. It's a old shit is the masala swa. Tenlo Cisco Mungambo. Kopa la komanda. Ra ama timu ya karamba. Ha Pichalin.com. Miska Feta Kudoza.
Coldplayjams.com.